Jay Tudor, the best rapper alive.
BBC once again.
Again and again. Coming of age kama sugu. Fami on stage 05 kama fubu. Yei mjomba ni shy wana tubu. Cause funny na game nacho die wanavyo die. Wana hesabu 26 sijavimba kichwa la macho. Siwezi kuficha kio sina kitu ila naeza ficha nkiwa nacho. Na bado nakatisha kila chocho. I'm the same old J-Mo. Swaga sneaker juu kipala goto. Kata K kama kawa disiku na ingia Dodoma. Yeah we chawa bola nende nkalime tunduma. Wendani ya bima mina panda fursa za kiutu zima. Shalotina usione na kunyo koka na kalapina. Sifanye mziki ukale utalala na nja kita. Bongo star bule kisha biashara unakuwa kicha. Na sifa zwezi faulisha ukanua dagaa. Wanaokucheka likuvimbisha kichwa alivokuwa unang'aa. Nyote imezima chao na pita kama akujui. Meno tena wakenui swanaona tena usumbui. Ukienda baa vizinga ukosi bia ununui. Oh kama ze bicha kuna mzushi hilo alijui. Mjini shule ndo mana wengi mjini wanafeli. Na somo la mashuri alofaulu mjini wanazali. Mina wazambali sona nikane mjini nazari. Au niko Amel Hennessy mezani na baturi. Ama keep it low key fuck the spotlight. Tipology nipo kabla Twitter, FB na Insta. CGSV I'm the best cause I'm better than that. MC now I'm bigger than that. Kyo cha jamii so you figure it out. Membili tatu wazinishindi so msani kapuku. Na liekata lingia na mcheka legend ana tabuku. Ukongo na ito wazilipendwa na wanywa viduku. Na wavavi kuku ndo wanaopendwa ndo wanaopoa ruzuku. Kwenye game wakujua na sijali wakitfanya wanijui. Cause the industry niggas and friends wana ndo madui. Ndo mana na chokeo na kinishtui. But I'm my business as long as wafanyi nshindi kuchoma asubuhi. Not for the top 3, 5, wala 10. Bila fee, mina speak this bars for the fans. Sina pause, vina ndona show. Star kwenye game, na iwakilisha mita kwenye fame. That's why I'm not the same. Mo Superman.